ngikona, ngikona nawe, lapho ngikona haungishi. Lapho ngikona, ngikhululekile. Lapho ngikona, uthando lukhona. Lapho ngikona, ngikona nawe. Lapho ngikona, haungishi.
Angidete.